maneno tutata anawapitia kama tabete. Uzuri kama mira, nikikutana naye najiona hero. Rose, señorita, mama sita, mama mia. Pretty kala, unangara.
Kutia tatu, bomili ya penzi tutafika tu. Katoto sura nyororo, kashangaza watu. Kimona hana kasoro, anaja kishepu. She got a pretty color, she did make my heart on fire. The girl is so fine, I'm gonna make you my desire. Shanmaliza, utamu wako kapiza. Shanmaliza, shanmaliza, hey.
Dessa 43, ni temps.